Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebibalo oba emiwendo gy'ebintu n'abantu mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics kyasoomoozesa ebitongole bya gavumenti okweyambisa ebibalo ebyo bye bafulumya okusobola okuteekerateekera obulungi eggwanga. Babadde mu lukungaana lw'abamawulire wali ku kitebe ky'ebyamawulire ekya Uganda Media Center nga annyonnyola ku nteekateeka z'ekitongole kino. Didacus Okos avunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu kitongole kino ekya Ubosi abadde ayogera ku bibalo bye bagenda okufulumya omwaka guno n'ategeeza nti bakutandika n'okufulumya. Alipoota ekwata ku musujja gw'ensiri ku lukungaana lwa ssabbiiti eno lwe batandika nayo. Didas era ategeezezza nti mu mwezi ogwokuna bafulumya alipoota ekwata ku byenjigiriza ng'egenda kunnyonnyola ebikwata ku nsoma y'abaana okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi okutuuka ku matendekero aga waggulu.